Tulikutana da sweet kona, nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wow wow manzese, wow kijiweni walendete. Chochoro na kona kama zote, kama kweli nampenda basi twende.
Nakuhitaji we,
tuishi sote si
tuwe pamoja.
My love kazaliwa
manzese,
Mungu kanijalia
manzese,
Juzo kantunukia
manzese,
zawadi kaniletea
manzese.
My love, no,
no, no, no.
Mungu kanijalia
manzese,
Juzo kantunukia
manzese,
zawadi kaniletea
manzese.
No, nobody know like it, she don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running.
We always been the baddest couple ever. See anybody knows, never knows, cares or never. Know how far we came hot, but together. Some days we get lit and play hide and seek. It's a morning ninja, like it's under raha na joto. Tom shukuru mola, uhai familia na noto.
My love kazaliwa, Mungu kanijalia,
manzese.
Juzo kantunukia,
manzese.
Zawadi kanile. Can't you look here? So I can't let you.